CKMusicPromos.com.
Yosh, DJ Ben Biosi. Yosh, Tool. Kill the pack internationally. Mwana masas,
last time chalo.
If any see what you gonna badwila. Even if you don't support, even though be the fam. You can't unga pese to temo na tu sembe. Yabantu vene bakunda kutia magenge. Kawala laba muti mbata ya pembe. Kwa kwa kutwalika tuswende. Ina badwila kwa choji taswa ni kulana. Yabantu vaziva taswa eni na boy mbira. See what I do, where do I stay? Kweni choki la bakunda chechi kwa mpe. Mipando siva mapasa valendo. Uwafunza nga bazaenda na mendo. Bagai gai babae la puna nando. Pamaliro ndepe tipangira puando. I was born nini basinza kafelamu. Bamae na batati wonsa wana felamu.
Keto life. Keto life. Keto life. Keto life.
Mwana masasu in the puke. Wana mayati bakangala wango gani zapa. Bachivululu vale saosa nimbikila. Chakana from London natinifuna. Sina jaile sasa nina jaila. Bagelo wa makana ngati ulivinga. Ameka na eve pati ya choke laku. Uketo kuno ntine mwine fiumu. Watch out bagai ba mwesa dumu. Amro bali kuno ili olofa. Vilema vika na kugona sopa. Bishop uchitechi alina lomba. Kumakelo ba masambo chila nsomba. Katikwete nemfula pata tuvomba. Ile mpamfu dibidi kuchila donda. Ndekwe kuchokela makamalonda. Musama sitoni bafala bomba. Uyu mtu tempofu ni poza. Ukapusa bakula ngiza maloza. Life yali kalabana basoza. Kipecho apache kulima short time.
Ghetto life. Ghetto life. Ghetto life. Ghetto life.
Kiuke paga.
Ghetto life.
Ukea zingati ni matia onde. Kuno kuna pakisa waka onde. Nika believe me chalo chapo.
Ghetto life.
Bantuwa chai wapa manje wafu. Voze vichitika ni criticism. Umuntu mu, voze vana mizimu. Bafamiri ni mabavutikila. Bazanga banga panitia kirila. Olo ni kuketo bashi marila. Nyumba yako ya kula saina. Bambu, bamfula fonzi. Spensa, aulula fonzi. Mapanga sin, bat kwila tonzi. Bati kubini, sinze potonzi. La bebe baizi baba kudeben. Bakai ba machiki balemben. Siku pita podweno kwila lazi. Vampa cheba li benavu. Black kata black kata papapa. Basta kuno afola chuto. We live once olo utoke lagu. Twali kota vieti na bidi vamumu. Mwana masasu in the view to the park internationally. Shidolo.
Ghetto life. Ghetto life. Ghetto life.
DJ Ben Biosi. Last time, Chalo.
Ghetto life.
CKMusicPromos.com.